DreamTeamSafi.com.
What?
yokote na sema inamba yokote inuka yokote inamba yokote inuka yokote inamba yokote inuka yokote inamba yokote inuka yokote basi holo. When the memory is the that me, hey. I'm a good guy, I don't put on it. She got your foot on it. Mama shuri, piga mchango tukachukue kijeneleji. Wanangu ni memi sikuenda.
Kwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.